Wey,
kiwane, nachiri lechi fota tuikala nazi.
Azuri,
lode, 4 na 5.
Alo,
nimi stop kuna kebulezi.
Bofo,
hena interi vodzini.
J Music, Media, Media.
Ito, stajo numboiz wa
tu. Hava iso kupeno mungurufi. Apondoka papene ni ngurufi. Parosaka pari watumbuma. Tugero paere sketura duma. Ifya kumwena kubukulu haya. Umuachare wera fena maya. Kusangwana wakashana balo wamo. Noti ndonga kanwa balo lamo. Dijari sabonse wa chinde. Chitu tachirire noti wapinde. Witenwa baby tulabubwa. Indala manga sapwa tulapula. Chirumbo chena na chirira.
Kale wangu.
Era stop of video.
Kale wangu.
Tati tukare fezi.
Kale wangu.
Ichina chirira.
Kale wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as ufo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chibwe sena futi.
Kawa 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 kawa.
Kale wangu.
Sawa 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 sawa
sawa. Kale wangu.
Lega chirire bu. My big boys watch the boo. Era soft ke boo. Bumagap kif ko boo. Hey, kare wangu ka banana. Pamba munjere skero para kachanana. Yey, nijirit mananana. My good boys walk shira sakamana. Tomneku, era tomneku. Ekuno umfa pela mudamneku.
Wangu.
Ufiro guateku. Vira nikuno, kuateku.
Wangu.
Chirumbo chana na chirira.
Kale wangu.
Era stop of video.
Kale wangu.
Tati tukare fezi.
Kale wangu.
Ichina chirira.
Kale wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as ufo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chibwe sena futi.
Kawa 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 kawa.
Kale wangu.
Sawa 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 sawa. Mwana ndia mtolo malasa na laka. Nisaizi nga topu sana nisi miaka. Nigero wandi nisi chiveresi hata. Notu kuresho kwa sana sana konaka. Hakunu watu la guwa wisa kamana. Ineni mbogu era ndipa kamana. Christmas twariria ndimu new year. Umboiza shogwa pachiri ule.
Bululumbo iwe nimbote. Te papala chirile chilwe mbote. Chile kupangila olote. Ngate ito chila ngufuisha tengete.
Chirumbo chana na chirira.
Kale wangu.
Era stop of video.
Kale wangu.
Tati tukare fezi.
Kale wangu.
Ichina chirira.
Kale wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as ufo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chibwe sena futi.
Kawa 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 kawa.
Ito wangu.
Sawa 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 sawa.
Stajo wangu.
Waikatapa naikatapa. Wela kokolo kupyanga katapa katapa. Kana ufola isapa. Nikono twala lila saba. Plus dijali mumuji. Bagelo valela ngafya manuji. Iseni tuangale wonse teri. Onse ni opportunity ilingi nda varuji. Mwitena funika kuli piki piki. Makozi ya kubundi 5 I don't piki piki. Nachiri langechi mwana valeshina. Oh nene stajo nikuwa laveshina.
Chirumbo chana na chirira.
Kale wangu.
Era stop of video.
Kale wangu.
Tati tukare fezi.
Kale wangu.
Ichina chirira.
Kale wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as ufo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chibwe sena futi.
Kawa 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 kawa.
Kale wangu.
Sawa 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 kawa kawa.
Kale wangu.
Can be just right to the people can understand this right here. My name is Kepless Benefactor.
B on the deck.
Duale, Ella Smith nigga, nigga Penti, Ella Big Boy. Hey my boy, Nino Kufisa, why want to worry? Samula Sagala Baki Skilla, DJ Face, Busy Levolas, Kina Tunch, Terry Wobo, Ella Deluxe, Commander Wawa, HMP Soul, Satini Bliss. Fes na King Coco, busy de cola popule fai kefi coco, Cholandi, Ella Nemzi, Murilo Fire, Ukuna Simbu.
J Music, Media, Media,
Media.
It's J on the beat.